Boto la nane, Yusuf Ashivani. Mungu raha aka vumoja na Yusuf, atawala ukana Shivani vale. Kaya homa na Yusuf wafanywa domana, wawanyahe wafungwa pia. Basi Shivani vale, vuka warumwa waidi wa mfalume wa Misri. Muja akamrumishia haumtidi ya vinyo pare anwe. Amwesa de wakamfanyia madipe na mihari. Wakata uku, ononjozi wa waili. Badi wakofikiri ambaka wakana mtu, atojuao awaileze zimana za nzozi zile. Wakatule Yusuf awambia. Afaweleza imana ya tongo, yoti ya Mungu. Na muntole hadisi nzozi zanyo. Baswahara amwambia Yusuf. Harumwa nzozi yangu, tiono mzabibu na marahimararu. Tirenge zizabibu, tizitere tere. Pare majiazo yangie shikombeni mwa mfalume. Timvayu. Saile Yusuf amweleza imana ya nzozi ile haumambia. Ulawavano atasukutaru, umfalume atoujeleza, tena atoregeza hazinhaho. Mtu mfanya madipeole amwambia Yusuf nzozi yahe wajau, badi manayayo aeleziwayo, dewaye uulawa. Badi mruma wahanda ule ajelezewa, na mnyahe mfanya madipeole aulawa, maorede heli Mungu akamunyisa Yusuf. Badi Yusuf waiwai abaki Shivani harumwa mahamili.